yazi njani nje wangishiya ngempela udali maye kanti ngulazi njani nje wangishiya ngempela udali maye angimkhumbula kodwa manje ngimkhumbula kodwa manje shwele baba maye wayeshintshisa imoto ngimkhuza wayeshintshisa imoto ngimkhuza kodwa manje maye kisasizini maye ingalile ngula zabakithi maye sisifo maye kanti ngulazi njani nje wangishiya ngempela isithandwa maye ngimkhumbula kodwa manje angimkhumbula kodwa manje awushwele baba awumaye wayeshintshisa imoto ngimkhuza wayeshintshisa imoto udali kodwa manje awumaye kodwa manje awumaye sinjani lesi sifo Shout out. Bangshi, you're the number one. Give